olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua faalia le paalemia le malo tele Anthony Albanese le tatawi le paalemia o Israelu Benjamin Netanyahu ona faalongo i le vala au male ai o iatu atunu o le lalolangi e aofia ai Amerika ma Ausetalia mo le taofia le tumau o le taua ma Hezbollah mo se luase fulmaleta siaso. O le talia Netanyahu i le vala au o lona faatunuina leo lana military e faawau o noso faia i le malosi e mafaiai Ele malau fanua o le panona, lea olo o whaamautu wai le whaala putputonga a Hezbollah. Ele ngatai lea waya fola fola le ono faya se osa whainga i le ele olau fanua o le panona. Wa ova atu i le fitu se lauta ngatai le panona ua maali liu talu mai lea songafua o le vayaso nei, mai osa whainga Israelu. O se tunanga na vala a wai Anthony Albanese i le pale mia o Israelu, Benjamin Netanyahu.
I say to Prime Minister Netanyahu that he needs to listen to the international community, just like the other players in that region need to listen to the international community. The calls are very clear. When you have the United States, Australia, the United Kingdom, Canada, other nations all calling for a de-escalation of this conflict.
Le paalemia Anthony Albanese. Peita i o le talia le paalemia o Israelu Benjamin Netanyahu i le vala aua atunuu e aofia i Amerika au se talia Farani Makanata mo le taofia o anana oso fainga mo se luas fulmaletasi aso.
My policy, our policy is clear. We are continuing to hit Hezbollah with full force, and we will not stop until we achieve all our goals. First and foremost, returning the residents of the north safely to their homes.
Le faleliwina o le saunoanga ale paalemia o Israelu Benjamin Netanyahu mai le ngangana e Peru. Na faalia ele fainga malo ile panona ua ova atu ile toa lua se lau lima se fulu wafe tangata ua atu ua o la tau fale ma ainga ae sa ili la fitanga talu ona amata leo sa fainga mai Israelu. Ua faalia ele suitau vale Democrats i palota mo le tofi peresetene o Amerika Kamala Harris lona talitununga ile a ya tatawa tangata ele sa waina pe la matia i o la tau wola mai fana o se a ya tatau. A tangata umai Amerika. Na faalia le falepaepae se fuafuanga le peresetene Joe Biden e sainia se faatununga faa peresetene se executive order e pule ai le ngausia ma le faatawina o fanai Amerika. Olo sile sile i awala e pui puia ma taafia i le sui o fana semi-automatics i tua ai ngā fana fully automatic e faingofia o na tele pulu fana e fana inai i se taimie tasi. O le sui peresetene, le sui tauwa le Democratic Party Kamala Harris e iai sana fana. Ma na ia saunoa ile a ia tatau e umia e se fana, ma itu a inga fana e tatau na whaatanga ina ila lole tu la fono.
We know how to stop these tragedies, and it is a false choice to suggest you are either in favor of the Second Amendment or you want to take everyone's guns away. I am in favor of the Second Amendment, and I believe we need to reinstate the assault weapons ban.
Kamala Harris. Olo ilo lo mua saina i Beijing, se asia singa le teutupe o le malo tele Jim Chalmers, o le asia singa mua mua le neia se teutupe o le malo tele i saina i le fitu tausanga. Olo o faatuai le toe malo si mai o le atina e o le tamau a ingo saina talumai teimi o le tele o saa ma vavao pui puinga o le faa mai tele COVID-19 se fulmaleiva. Ma olo o maa wala loai le a faa i o loa mai au se tali enei e pei o le koale ma le iron ore olo o faatawina atu i saina. Na saanoa Jim Chalmers e taua tele i le atina e o au se talia le malo si o le tulanga o le atina e ma le tamau a ingo saina.
The global economic environment has changed considerably. In the face of dramatic environmental, technological and geopolitical transformation, it is more important than ever that we continue cooperating and collaborating. because it's only by working together that we will successfully manage all of this churn and change in a world in a way that sets up another generation of prosperity for our people.
Le teo tupe Jim Chalmers I sana sānoanga mai Beijing I saina. E owai le whaasa fulu miliona tangata I Florida, Georgia ma Alabama I Amerika ua lapata ia e sa uni mō le taunu watu o le whamalosi o Hurricane Helene I se taimi o le awhiawhiana nei. I se ripoti ale ofisa wa Aitau, o lo o tupu tupu pea le malosi o Helene ai oangi I le Gulf of Mexico. Na whaali e te tangata anu o Florida, ua whiu, ua iso I le lawea so o le se tete ia wha.
It's like a bad dream over and over. It's like as soon as you get cleaned up for one storm, 6 months later you're getting hit again, or 8 months later you're getting hit again. So it's constantly picking up tree limbs and just, it's stressful, but you know, as long as the insurance rates don't keep going up, I'll be all right. Huh? You just got to survive, push through it.
Ma le tala mulimuli na ai oi le palemi o tu valu feleti teo I malo au fatasi. Ina ia sila sila I le tūlanga pangātia wa awhia ia tumotu laiti o le Pasifika e pe o Tuvalu, mai le si isi I o le tai, ona o Fesuia inga o le tau. O te vainga mamao a saienisi o le NASA I Amerika, rota ua I le lolofia I le tai o le afa o laufanua o le motu o Funafuti, le nonofo ai, le ono se fulu monotupu pasene o tangata I Tuvalu, ilu mamai o le tausanga lua felima se fulu. Na sa unua feletisi au I malo au fatasi, o a fianga I fesui a ingo le tau, ele I tupu mai, ini ngā yo inga manifaa I unga tu valu, ai o atunu umalo lo si o le lalolangi.
Sea level rise is a global and a multi-dimensional phenomenon that requires global action and prompt response. No nation, no community can address it alone. For small island developing countries, sea level rise poses an existential threat to our economies, to our culture and heritage, and to the land that nourished our ancestors for centuries. The existential threat we face is not of our making, but it will remake us.
Le pale mio tuvalu feleti te o.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.